wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladgoboleed galmudug oo kaashanaya ee bangiga adduunka si rasmi uga dhex dhigay magaalada Galkacyo waddo cusub oo muhiim ah waddadan ayaa lagu taagan in si weyn u fududeyso dhoofinta khudaarta iyo dalagyada kala duwan ee ka soo saara beeraha gobolka mudug mashruucan ayaa qayb ka ah dadaallada lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo kor u qaadidda wax soo saarka gudaha dalka iyadoona la filayo inuu si toos ah u taageero beeraleyda deegaanka isaga oo meesha ka saaraya caqabadaha dhanka gaadiidka iyo sidoo kale suuqgeynta dalagyada kala duwan ee kasoo baxa gobolka mudug ugu horreyn ayaa waxaa ka hadlay dhexdhigga waddadani gudoomiye ku-xigeenka khidmadda Galkacyo ee galmudug injineer maxamed cabdi isagoo sheegay in waddada ay qayb ka tahay dadaallada lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale wax soo saarka beeraleyda gobolka mudug galmudug
ka dhagax dhigayno oo ku saabsan in dadka beeraleyda oo deegaankan ay si sahlan ay magaalada ku gaarsiiyaan agabka ay ka soo saaraan deegaankan xaarxaar oo runtii waddadaani ay xoogaa caqabada ku keentay meela dhagaxa iyo godadka iyo si ay u helaan waddo sinan waxaan wasaaradda beeraha uga mahadcelinaynaa dayactirka waddooyinkan ay ugu tala gashay oo ka maamul degma ahaana aan rabno haddii ilaahay idmo annaguna inaan ku kabno kara wixii karaankayaga ah si deegaankan uu noqdo waddooyinkiisu wada si sahlan dadku ay ku gaaraan magaalada wasaaradda waxaan leenahay wasaaradda waa mahadsantihiin soo dhowaada shaqooyinka wanaagsan ee aad deegaanka hadda ka hirgelinaysaan hadday noqoto agabkii beeraha lagu falanahayay iyo hadday noqoto dhiraintii magaalada iyo hadday noqoto waddooyinka magaalada loo marahayo beeraleydu ay u isticmaalayaan
wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladgoboleed galmudug ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay dadaallada wasaaraddu ugu ku jirto si wax looga qaban lahaa caqabadaha ku gadeen beeraleyda soomaaliyeed ayna ugu ibgeyn lahayn dalagyada soo saaran dalka dibaddiisa iyadoona waddadan ay qayb ka noqonayso fududeynta sidoo kale waxa ka qabashada caqabadaha hortaagan inay beeraleydu soo dhoofiyaan khudaarta iyo dalagyada kala duwan ay ka soo saaraan dalkooda
waddadaas fiidharoorka dayactirkeedan loo fududeeyo beeraleyda waa infrastructure-kii waxbay ka taraysaa isku socodka beeraleyda magaalada markay wax ka keenaan iyo markay wax u wadaan dhib bay ku qabeen meeshaan khaasatan markii roobku da-o waa meel godod badan weeye xilli roobaadka waa ugu sii darnayd marka hal kilomitir oo waddadaas ah baan ka dayactiraynaa haddii ilaahay idmo ka wasaarad ahaan waa mahadsan yahay world banki oo naga gacan siiyey anugu guud ahaan la hadlaya reer galmudug in maaragtay beeraha la tabcado oo awoodda la saaro oo wax laga soo saarto innaguna wixii aan la qaban karno waanu la qabanaynaa waddadan waa gravel road wey waa chai wey haddii ilaahay idmo waxbay ka taraysaa baahidii dadku ay qabeen oo dhan ma kafayn karno laakiin maalinba wixii aan ka gaarno baan dadka la qabanaynaa haddii ilaahay idmo
wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladgal galmudug ayaa ku howlan si wax looga qaban lahaa caqabadaha jira ee ku aadan waxsoosaarka beeraha iyadoona ay u taagan tahay inay mar kasta wax ka qabato sidii dalka wax uga soo saar lahayeen beeraleyda soomaaliyeed iyadoona laga taageerayo qaybaha kala duwan waxsoosaarka sida cagafyada dalagyada iyo sidoo kale daaweynta khudaarta noocyada kala duwan